Shaolin. Niko na dream, me and my team, Shaolin in the room, my fans wanna scream. Napewa mic, naroga na speech, watu wanarukwa na semi lit. Niki perform, pale utu, alafu show next, niko Philippine. Yote ni God, bidi na kugrind, paka your dream, ikuje to life. Niko na dream, me and my team, Shaolin in the room, my fans wanna scream. Napewa mic, naroga na speech, watu wanarukwa na semi lit. Niki perform, pale utu, alafu show next, niko Philippine. Yote ni God, bidi na kugrind, paka your dream, ikuje to life. Niko kwa stage, na check hizo lights, speaker na DJ, my fans wanna hype. Kumoke inawekwa, my fans wanna shout, hata kidogo ni sona my lines. Sema kutense kugopa my guy, lakini lazima ni kilio show. Indo my dream kutoka age 9, hapa ntaroga my fans wata die. Na checki masha, member of the clan, na DJ na switcha na weka onel. Checki my body, watu na dance, mikono kwa ewa, mabudo na band. Rambo inawea kwa speaker ina eat, watu meshtuka lakini wameti. Hati Khalifa mekuja kwa show, na checki Dave na Niki kwa ground. Enter the game inachezo na ni, moti mewaka itazimo na ni. Na vuwa koti na rusha kwa field, my fans wananguko anataka kupik.
Udo me doze.
Mabude nilikuwa nime sleep.
Udo me doze.
Kumbe mabude nilikuwa tu dream. Niko na dream, me and my team, Shaolin in the room, my fans wanna scream. Napewa mic, naroga na speech, watu wanarukwa na semiko lit. Tuki perform, pale utu, alafu show next, niko Philippine. Yote ni God, bidi na kugrind, paka your dream, ikuje to life. Niko na dream, me and my team, Shaolin in the room, my fans wanna scream. Napewa mic, naroga na speech, watu wanarukwa na semiko lit. Tuki perform, pale utu, alafu show next, niko Philippine. Yote ni God, bidi na kugrind, paka your dream, ikuje to life.
Either I'm dead, I'm alive. Nikipata crowd na capitalize. Nikipata beef na cannibalize. Na kama ni chains na piga my eyes. Na sneeze corrupt, nanza kunice. Na kuja na sauce, na photo na spice. Shady ni tight, na show ni tonight. Hakuna kulate, na piga my flight. Tupa ya left na tupa ya right. Ruka kwa hair wakoko na height. Rudia tena kama bagen. Buzz ni chamo ni kama champagne. Uwezi lala sini caffeine. Ngoma on top inashika caffeine. Heavy song inakuja na theme. Sikiza vizuri buda kuwa keen. Pause the song nataka wa sing. Imba na melody, imba na pitch. Natoa kwa memory hakuna kucheat. Na hii ni verse mimi na preach. One day akina believe nitakuwa on top. Lazima ni reach. One day akina dream nitafika on top. Mimi na team.
Niko na dream, me and my team, Shaolin in the room, my fans wanna scream. Napewa mic na roga na speech, watu wanarukwa na semiko lit. Tuki perform, pale utu, alafu show next, niko Philippine. Yote ni God, bidi na kugrind, paka your dream, ikuje to life. Niko na dream, me and my team, Shaolin in the room, my fans wanna scream. Napewa mic, naroga na speech, watu wanarukwa na semiko lit. Tuki perform, pale utu, alafu show next, niko Philippine. Yote ni God, bidi na kugrind, paka your dream, ikuje to life.